GSM mbele, Yanga mbele mbele.
Nasta.
Na waleta mabingwa wetu muwaone. Na waleta mabingwa wetu muwaone. Yanga wapa, Yanga wapa, Yanga wapa, Yanga wapa. Namleta raisi yesi mumuone. Namleta diyesi ya mubosi mumuone. Mwamba uyu wapa, mwamba uyu wapa, mwamba uyu wapa, mwamba uyu hapa.
Mabibi na mabwana na waletia mabingwa o Yanga o
Kwanza tukifatuozi
Yanga
hatuna matatizo
Yanga
Yanga hatuna baya
Yanga
yani tumenyoka tulizunguka kila kona kutafuta furaha ya moyo Mungu katupa Yanga inayotufaa makolo na jua inawachoma mukaroge tanga baga moyo Mungu kapanga yeye amuwezi kukataa twaikumbatia Hamtufanyi chochote Tena Yanga yetu Twaichumu Hamsemi chochote Twaipenda pi Hamtufanyi chochote Sisi ni Yanga Twatamba tumuogopi yoyote Wananchi mbele Yanga mbele mbele
Wananchi mbele Yanga mbele mbele
Acha tusonge mbele Daima mbele mbele
Acha tusonge mbele
Binara,
Yanga.
Tena tunangara
Yanga.
Muulize manara
Yanga.
Sindo tunatawala Raundi hiya tuwache nafasi Kasha sema alafati Alikamweka turusu tuvimbe Hata kama wataki Tulizunguka kila kona Kutafuta furaha ya moyo Mungu katupa Yanga Inayotufaa Makolo na jua inawachoma Mukaroge tanga baga moyo Mungu kapanga yeye Amuwezi kukata Twaikumbatia Hamtufanyi chochote Tena Yanga yetu Twaichumu Hamsemi chochote Twaipenda pi Hamtufanyi chochote Sisi ni Yanga Twatamba tumuogopi yoyote Wananchi mbele